dolo peni no kvali ngondo Nyachabulu kubase kaya mbubu shebe ndalo Imfula na makuma gonke nomlando Ule tutula tobi nchizio Ngoza kubela Nengi ngazo mtaba Ngoza kubela Nazo zonke ngi ngazo mtaba Nikumbula Sisakula Bazali bethu thina babese khona Singakazi ukuthi impili yokusibekela sikhona Phila ikolule emazweni lazama khona Thando nenjabulo lapho sazalwa khona
Asamenze makhaya Sokothwa idlozi siphinde sibuye sozama
Setolo peni no kvali ngondo Nyachabulu kubase kaya mbubu shebe ndalo Imfula na makuma gonke nomlando Ule tutula